Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi na Edi Rwema ikaze mwese kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri Sanga aho tuza kuvuga ku buzima bw'imyororokere cyane cyane tubwira urubyiruko. Mbere yaho ariko namakuru avunaguye ku Burundi mugezweho na Edi Rwema.
Igihugu cy'u Burundi cyasubiye inyuma imyanya 11 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nk'uko tubikesha raporo yasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka, Reporters Without Borders, u Burundi buhagaze ku mwanya w'156 ku isi, mu gihe umwaka ushize bwari ku mwanya w'145. Raporo y'uwo muryango ivuga ko kuva mu mwaka ushize habayeho ihohoterwa rikorerwa abanyamakuru rihoraho, ryiyongera ku kurasa hakoreshejwe imbunda za rutura ku maradiyo yigenga kugira ngo afunge. Reporters Without Borders ivuga ko mu Burundi habayeho no gufunga abanyamakuru bidakurikije amategeko. Uwo muryango uvuga ko mu Burundi ugerageje kunenga cyangwa kuvuga nabi ibitagenda ku butegetsi akubitwa akicwa n'urubozo. Raporo ya Reporters Without Borders ishyira igihugu cy'u Rwanda ku mwanya w'161, uyu akaba ari nawo mwanya icyo gihugu cyariho umwaka ushize mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru. Uwo muryango uvuga ko abanyamakuru mu Rwanda bahitamo kudakora inkuru runaka kubera gutinya amwe mu mategeko y'igihugu, cyane cyane ajyanye na jenoside abatera ubwoba gukora izo nkuru. Reporters Without Borders ivuga ko abanyamakuru bagerageje kunenga leta bishobora kubaviramo gufungwa cyangwa guhunga. Uwo muryango wagarutse ku ifungwa ry'ibiganiro by'ikinyarwanda bya radio BBC y'Abongereza izira guhitisha ikiganiro ku bwikenyi bwakozwe mu Rwanda yise Rwanda's Untold Story. Mu ntara ya Gitega mu Burundi kuri uyu wa gatatu hakomeje urubanza rw'abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi. Uyu munsi byari biteganyijwe ko umushikirizamanza asabira ibihano bisha abaregwa. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza arimo arakurikirana urwo rubanza. Eloge, urwo rubanza rugeze he ubu tuvugana?
Ego edi utuvugana urubanza hariko humvirizwa abashingwa manza bunganira abapolisi, bavuga yuko bagira ingorane, bamwe bagasinzikarizwa ubuzima gushika yaho bamugara, abandi nabo bagakubitwa, abandi bakabomoregwa amazu. Kuva ku itariki ya 26 aho hatangura imyiyerekano yo kwemeza igihingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu leta yise imigumuko, ariko uwo munsi hari humvirijwe umwe mu banyororo bakanaba akaba ari Colonel Mikokoro. Uwo yagirizwa n'umushikirizamanza wa Repubulika yuko ari mu bagiye gushigikira abari mu myiyerekano hagati mu gisagara cya Bujumbura ku itariki ya 13 umunsi habo gushaka guhirika ubutegetsi, kandi ko yagumye avugana ku matelefone na bamwe mu bari babiteguye harimwo General Sehure Ndayirukiye, yongera ngo avugana n'abamenyeshamakuru b'i Radio RPA yari yugawe n'ubutungane, ariko ibyagirizwa byose yabihakanye. Abandi bumvirijwe nabo bita parti civile, aba nabo bakaba ari abashingwamanza baburanira leta y'u Burundi. Aha leta y'u Burundi ni ukuvuga ubushikiranganji bw'ukwivuna abansi n'ubushikiranganji bw'umutekano. Ubushikiranganji bw'ukwivuna abansi buvuga ko bwaka amafaranga agera ku miliyaridi zirenga 362 z'amarundi kubera abasirikare bapfuye, inkoho n'ibindi bigwanisho byibwe harimo za blende. Ubw'umutekano nabwo bukavuga yuko bukeneye amafaranga agera ku miliyoni zirenga 792 z'amafaranga y'amarundi, kubera naho nyine ibigwanisho byibwe n'inyubakwa zabomowe na polisi bapfuye. Hanyuma umugambo uri ku butegetsi ndetse kubera inyubakwa zabomowe hamwe n'impuzu zibwe ukaka imiliyoni zirenga 180 z'amarundi, nayo Radio Television Rema ikavuga ko yaka imiliyaridi zirenga 4 z'amafaranga y'amarundi kubera inyubakwa zabomowe hamwe n'ibikoresho byononekaye kuri iyo tariki ya 13 kwezi kwa gatanu.
Eloge Wirikaneza, abakurikirana hafi ibijyanye n'ubutabera bibaza ukuntu imanza nk'izo ziregwamo abasirikare bakomeye mu gihugu zivuga ni icyaha gikomeye cyane cyo gushaka guhirika ubutegetsi, ariko wareba umwanya mutoya izo manza zifashe umuntu akibaza niba zaraburanishijwe mu buryo zakabaye ziburanishwa.
Ego edi harabyibaza nko muri sentare ya mbere imbere yo kwabiyungururizaho ho urabona ko ari abantu batashobora kuronka n'umwanya wo gusigura imbogano zabo ariko muri iyungururizo barashobora kuronka umwanya ukwiye ukuburana ariko bamwe bashingwa manza bagira bati ibisanzwe kuko uru rubanza rwa politike rutegerezwa kunyarutwa na bamwe muri aba bajenero bane batiziwe urubanza rw'umunyororo w'uguherayo bagira bati uru rubanza rwa politike kuko n'amasura twagiye dusaba kugira ngo aze ngaha mu butungane yisigure cyangwa abantu twatumye ko bari nabo nyine turi kumwe harimo mu
Eloge, iyi nkuru turayigarukaho mu kanya, reka tubareke mukurikira ikiganiro muri Isanga.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbaha ikaze kuri radio yanyu. Nk'uko mbimenyereye buri wa gatatu ni ikiganiro muri Isanga kivuga ku buzima. Uyu munsi turavuga ku buzima bw'imyororokere, tuvuga rero ku byifuzo by'urubyiruko ku bijyanye no kwirinda inda z'indaro. Ni ikiganiro rero cy'abantu bakuru, abana bafite munsi y'imyaka 10 mwe mwiheje. Umutumirwa wacu ni muganga Anicet Nzabonimpa, impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda. Muduhe rero telefone zanyu bakunze ibijwi rya Amerika, tubahamagare. Telefone yacu ni 242 441 931. Mushobora kandi no kutwoherereza ibibazo mwifuza kubaza ndetse n'ibitekerezo byanyu. Dr. Anicet Nzabonimpa, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye ikaze ku ijwi rya Amerika. Kubuhanga bw'ibyuma barambwira ko Dr. Nzabonimpa atari yaboneka. Reka noneho mbere yo kujya mu kiganiro nyirizina, nsabe kubuhanga bw'ibyuma badushyirireho inkuru umunyamakuru wacu ikigari mu Rwanda yaduteguriye. Muri mwe harabo yaba yaracitse ejo, hari kandi nabo n'abatabasha kutwumva umunsi ku wundi, ndetse n'abayumvise cyangwa se abakurikiye ibiganiro byacu kwiyibutsa si bibi. Urubyiruko rero rufite hagati y'imyaka 15 na 24 rurasaba Leta y'u Rwanda ko yarubonera ibigo byihariye rwakwifashisha ruhabwa amakuru n'inyigisho bigendanye no kuboneza urubyaro cyangwa se kwirinda inda zitateganijwe. Urwo rubyiruko ruvuga ko ikigo cy'urubyiruko kidahagije kandi ko kugana ibigo nderabuzima bibatera isoni kuko batinya kuba bahurirayo n'ababyeyi babo, abo mu miryango yabo cyangwa se abaturanyi ndetse n'abandi bantu babazi. Reka rero tubanze tubumvishe uko habaganiriye urubyiruko rwaganiriye n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi yabasanze ku kigo cy'urubyiruko ikabuga mu mujyi wa Kigali uko babimusobanuriye. Asumta.
Mibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyasohoye mu mwaka w'2014-2015 igaragaza ko urubyiruko rukoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro. Iki cyegeranyo kigaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 19 abangana 35% n'ibice bitatu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Iki cyegeranyo kandi cyerekana ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 24 bo abangana na 47% n'ibice 4% nabo bakoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro. Dr. Nzabonimpa Niseti, impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri Ministeri y'Ubuzima, avuga ko Ministeri akoramo yashyizeho uburyo urubyiruko rwakwifashisha kugira ngo rwirinde inda zitateganijwe ndetse no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyi mpuguke ivuga ko urubyiruko rutangirira ku myaka 10 kugeza kuri 24 kuko byagaragaye ko urubyiruko ruri muri iyi myaka rujya rutwara inda zitateganijwe.
Ahangaha urubyiruko rukaba rwemerewe gukoresha kuko imwe n'imwe mu miti y'ibundi yasanzwe ikoreshwa n'abakuru. Angana avuga ko urubyiruko akenshi rukoresha imiti y'igihe gitoya, anavuga nk'agakingirizo, akanoneho n'indi miti nk'ibinini by'amoko atandukanye. Hari ibinini banywa buri munsi, ariko hakaba n'ibinini tuzi umuntu anywa yamaze gukora imibonano mpuzabitsina. Akenshi akaba ari nk'ikinini kimwe cyangwa bibiri kugira ngo adasama. Nkorora rushinge rw'amezi 3 na rwo ruhari ku buryo bashobora kurukoresha, ariko hakaba n'abandi bake usanga bakoresha ibinini banywa buri munsi, ndetse na urushinge rw'amezi atatu.
Leta yashyizeho ibigo by'urubyiruko bifasha urubyiruko mu kubaha inama mu byerekeranye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Madamu Kamunana Epifania ni umujyanama mu kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga, avuga ko urubyiruko bakira akenshi ruza rutaje gushaka gahunda zo kuboneza urubyaro, ariko baza nanone bafite ibibazo bijyanye n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere.
Ashaka kudahaguruka mu by'ukuri avuga ngo ngiye kuboneza urubyaro hariya mu kigo cy'urubyiruko, ariko akazanwa n'ikibazo nari kigendanye no kuboneza urubyaro, ugahita rero umwinjiza muri za serivisi dutanga hano. Ahubwo serivisi zo ni nkeya ukurikije uburyo babyitabira, rwose hari n'igihe baza nanjye sinshobore kubaha serivisi kuko ndi umwe. Bishobotse twaba benshi kugira ngo tube twabaha serivisi ari benshi, cyangwa n'ibigo bikiyongera bikarenga wenda kimwe cyangwa bingahe mu karere, ku buryo naho muri buri murenge hajyamo ikigo.
Si abantu benshi biyumvisha ko umwana w'imyaka 14, 15 cyangwa 20 akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, ariko abo nasanze ku kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga babwiye Ijwi rya Amerika ko iki kigo cyagiye kibafasha gusobanukirwa ibintu byinshi binyuranye batari bazi mbere.
Muri cya gihe uteganya ko umukobwa aje kugusura, uza hano ugasaba ubufasha akabasha kuguha za prudansi, nkibuka ko kwikingira biba ngombwa mu gihe kwifata byanze.
Njyewe urabona ko ndwaye ibiheri, hari nk'abasore bagendaga bacika yuko ndyamanye nabo byakira, ariko nari naragiriwe inama yuko atari cyo kibikiza, kandi imisemburo nyine y'umuntu ibimuri mu mubiri bambwiraga ko biri bukire nkazana po nziza nyine.
Umujyanama mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere Madamu Kamunana Epifania avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko ibihe urubyiruko rurimo byahindutse, bagatinyuka bakajya babwiza abana babo kuri ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere.
Akava ku ishuri rwose, ava ku ishuri muri nine agahitira nine forum, ati muga mpa agakingirizo
bose, arakubwira ati gye rwose nkubwize kuri muganga ntabwo kwifata nabishobora. Ubwo rero ndashaka mumpe uburyo ku buryo uburyo wenda mpa agashinge cyangwa ibinini ku buryo ntazasama, ariko kwifata ntabwo nabishobora.
Ubwo ni umukobwa ungana gute?
Muri ya myaka hagati ya 15 na 24. Urumva umubyeyi kubijyanye no kuboneza urubyaro byo kuvuga umwana yanyweye ibinini cyangwa yafashe urushinge, mu by'ukuri ntago yabishyikira. Ariko nanone ikigaragara cyo nuko ababyeyi batazi ko abana kuri iki gihe bakora imibonano mpuzabitsina kurusha n'abashatse. Nanjye mbagira izo nama ari igihe abimbwira nkava mu kazi kanjye nkiyambura umwambaro w'akazi kanjye, yabivuga nkahita mvuga nti dore akagahungu kangana n'uwanjye kaje kusaba udukingirizo. Ubu n'uwanjye wasanga hari nawe yatavuye ku ishuri agiye gusaba udukingirizo. Ariko icyo tugomba kumenya ababyeyi ni uko abana imibonano mpuzabitsina barayikora, ahubwo tugomba kwishyira muri wa mwanya bahora badukangurira n'abayobozi bo kumenya abana.
Usibye ibigo by'urubyiruko bimaze kugera kuri 17 mu gihugu hose, leta yateganya gushyiraho icyumba cyihariye muri buri kigo nderabuzima cyaje gifasha urubyiruko. Ibi byumba biteganyijwe ko byajya bikoreramo abaforomo bakiri bato, urubyiruko rudatinya, ndetse urubyiruko rukanashakirwa iminsi yihariye urubyiruko rwajya rwakirirwamo kugira ngo birinde guhuza n'abandi baturage basanzwe baba bagana ikigo nderabuzima. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru. Mwe rero abagifungura amaradiyo yanyu, ni ikiganiro muri isanga kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu, twatumiye Dr. Anesthete Nzabonimpa, ni impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Turabatumiye rero namwe aho muri hose muri iki kiganiro, ababyeyi, abasore, inkumi, abarezi, abayobora n'abayoborwa, urubyiruko rero mu nzego zitandukanye harimo n'urwo mu buvuzi, bo muhura nabo mu byerekeranye no kubaha inama cyangwa se kubigisha no kubatuma bagira ubuzima bwiza. Turabatumiye mwese mudufashe guha urubyiruko ibitekerezo bizarufasha mu myitwarire no mu buzima bwarwo. Reka rero nguhereho Dr. Anesthete Nzabonimpa, ariko kandi manje kuguha ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika. Ye, urubyiruko muri make ruhugurwa rute kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere?
Nikivuko urubyiruko muri gahunda yo kugabana ibyo tuzegereje amakuru ndetse na serivisi zemeza z'imyororokere, hari gahunda iteganywa kugabana nabo ibikorwa bagireho iyo gahunda yo mu kuvuga ngo serivisi. Ni ukuvuga ngo iyo gahunda ishobora guca mu nzego eshatu. Urwego rwa mbere ni uko dushobora kwifashisha ikigo cy'urubyiruko kiri mu karere noneho abantu bagahugura abahugura abandi abafite abahugura abandi n'ubwo tujye turubyiruko ni ukuvuga abakozi babo ndetse n'abahagarariye urubyiruko bakora n'icyo kigo baba baturutse mu mirenge itandukanye noneho bamara guhugurwa navuga amahugurwa yabo ava mu nzego ebyiri urwego rwa mbere ni ukubanza guhugurwa ibintu navuga biri rusange bijyanye n'ukuntu n'undi n'abangavu bakwitwara mu ihinduka ry'imibiri yabo mu bijyanye n'ibiba by'imyororokere no kwirinda ibizazane binyuranye nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no kwirinda no gutwara inda zisizwe mu rubyiruko none ariko hakiyongeraho n'andi makuru yo kubigisha indangagaciro z'umuntu yakwifata umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu aha niho tugaruka kugira ngo tuvuga tuti umwana umaze kugira imyaka icumi se abageze mu umwaka wenda wa kane w'amashuri abanza ugeze cumi n'itanu wenda ari kurangiza amashuri abanza ajya mu yisumbuye ugeze imyaka makumyabiri bari kurangiza ayisumbuye ajya muri yunivesite kuvuga ati abana uko bagenda bajya mu byiciro bikuru tugomba kubaha amakuru kuko atuma bashobora kubona wenda banahura n'abantu babashuka bakamenya kubabwira oya cyangwa bakamenya no kwirinda ibishobora gutuma wenda bagwa mu izo ngorane ikindi rero kongera n'indi somo rya kabiri noneho bivuga uko abantu bagomba kwitwara mu buzima cyane cyane tugenda byita mu ndimi z'amahanga ngo ni life skills uko umuntu agomba kwitwara mu buzima muri rusange ndetse umuntu afite ubuzima bufite intego niba ari umunyeshuri wariga kugira ngo azagere ku ki kandi akarishyira mu bwenge bwe ku mutima we kugira ngo akurikirane iki gikorwa arimo cyo kwiga ibindi byo ku ruhande ababyumva amatwi kugira ngo bitamubuza yanteze ye ariho ndetse noneho bikanamukangurira gukurikirana impanuro ahawe n'ababyeyi bamubyaye abamurera mu rugo ndetse n'abarimu bamwigisha ku ishuri ahubwo asima amatwi izindi mpanuro wenda ashobora kumva hirya no hino uko zishobora kuza zimukuru noneho rero bwa nyuma noneho twongeraho isomo rijyanye nk'uko by'umwihariko na serivisi zinyuranye bashobora kubona biba bimworoshye kuko ahangaha duteganya ko biteze n'ibyo biba bimworoshye n'ubwo bitangirwa mu mavuriro bigatangwa n'abaganga ariko hari zimwe na zimwe zishobora gutangwa n'umuntu utari umuganga ahubwo wahawe ubumenyi nawe akaba yamenya gutanga izo serivisi anatanga urugero niho gutanga nk'agakingirizo gutanga agakingirizo k'abagabo n'ak'abagore ntabwo byagombye gusaba amashuri ngo umuntu wize ubuganga umuntu wese yatanga iyo serivisi ndetse hari n'ubundi buryo wenda bwo kwirinda inda buhari aha navuga nka buriya buryo tuvuga bwa kamere bwo kwifata cyangwa se gukoresha nka karindari kugira ngo umuntu ajye mu kwezi k'umukobwa aho bugeze buriya mu gihe cy'uburumbuke yagiye gusaba cy'uburumbuke gukoresha se urunigi yagiye kwita urunigi na se gituma umukobwa ashobora kumenya aho ukwezi kwe kugeze muri make akamenya uko ukwezi kwe n'ukuntu kugenda guhindagurika byagera mu mihango igihe wenda intanga y'umugore igomba gusa cyangwa umukobwa yari kwita ovirasiyo n'igihe ukwezi kurangira kwitegura n'imihango no kugira ngo n'igihe ari ku ishuri cyangwa igihe ari mu turimo tundi atazajya no mu mihango y'umutunguye ahubwo azaba yabyiteguye kwenda kuyasubiza umunsi runaka atari yabyiteguye ariko ahangaha rero tukanibanda no kuvuga tuti nk'abo bahagarariye abandi tubahe n'ubumenyi burenze batange twadukingirije ariko we batanga n'inama kuri izindi serivisi zitangirwa kwa muganga aha navuga nka ziriya serivisi zo kwirinda inda zitifujwe aha navuga nk'iyi miti inyuranye isanzwe ikoreshwa n'abagore bakuze wenda kugira ngo baboneze urubyaro ariko n'urubyiruko muri politiki y'urubyiruko nabo bakamenya ko hari imiti imwe n'imwe bashobora gukoresha mu mukindo zitifuje aha ngaha tukongeraho ndetse n'ibijyanye wenda n'ubukangurambaga cyangwa ubujyanama kuri virusi itera sida ndetse no kuyipimisha kugira ngo urubyiruko runakangurire kuyipimisha kugira ngo bamenye aho bahagaze niho tukongeraho indi wenda insanganyamatsiko ivuga iki bigatuma nababwiye noneho ibijyanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina atari sida gusa ahubwo n'indwara zandurira zimwe aha ngaha tukagenda ku ihame rivuga riti tubahe amakuru navuga menshi icyarimwe rero tugiye kugenda kwita mu ndimi z'amahanga ni integrated message ni ukuvuga ngo tubahe amakuru niba tuvuze dukomeje kuri sida tuvuge no kwirinda inda kugira ngo kwirinda indwara zandura mpuzabitsina ndetse twagira n'ikindi tuvugaho niba duhuye n'umujene w'amakuru menshi icyarimwe kuko tumubonye tukamuganiriza ku bintu byinshi turavuga ati nibura arabimenye wenda tumeze twanasoma yagiranye n'ubushake bwo kuzagaruka kurinda muri kimwe arongo abantu bavuga ko ariyo bwa ubwo buryo budeshya imbaraga cyane noneho ibyo byiza nayo yamaze kuvuga byose tukabikora no mu bigo nderabuzima kuri ya mavuriro asanzwe ariho avura abantu hirya no hino tugashyiramo icyumba cyihariye cy'urubyiruko ku buryo zacu zitumaze kuvuga byose zitarimo icyumba cy'urubyiruko noneho bagateganya n'umukozi wo kwa muganga w'umuforomo cy'umuforomokazi w'umujene ukiri mutoya kugira ngo urubyiruko rumwitangeho nawe tukamuhugura tukamuha ya mahugurwa kugira ngo atewe ndetse tukongera no gutanga za serivisi zose zipima ubwandu bwa virusi itera sida zipima indwara z'imitezi no kuzivura ndetse no gutanga ya miti yo kwirinda noneho iyo tumaze kubitanga gutyo noneho tukavuga ati na ba bajene bahagarariye abandi tuzi ko hari za komite z'abajene z'imidugudu z'amakuru akomeye y'igihugu aho bari nabo tukabitabaza kugira ngo tubahe ayo makuru bageze
hari sinzi niba murimo gukoresha indangururamajwi hari ikintu cy'umuyaga kirimo kuzamo mushobora kureba ko mwajya ahantu dushobora kumvikana neza kurushaho hanyuma mukongera ijwi noneho musanga se ibigo byo guhugura urubyiruko bihagije mu Rwanda
icyo nababwira ni uko ni gahunda yo gushyiraho ibigo bihugura urubyiruko ni gahunda yatekerejwe kandi nziza ariko nkaba navuga ko koko navuga ko ni mu ntangiriro ntigeragira mu turere twose uko tubyifuza ariko navuga ko nibura nko mu cya kabiri cy'uturere niba bafite izo porogaramu bafite izo gahunda noneho ariko mu gihugu urwego rw'igihugu minisiteri y'ubuzima ifatanyije na minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndetse n'izindi minisiteri minisiteri zishinzwe ubusugire bw'umuryango n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore cyangwa umuhungu n'umukobwa bagenda bareba ukuntu noneho serivisi zigezwa no mu mbere hirya no hino hose uburyo numva gahunda ihari ku rwego rw'igihugu ni uko mu mpera z'umwaka 2016 nibona serivisi zaba zikoze mu turere twose
muri make se urubyiruko biragaragara dukurikije uko rwabyisabiye rufite inyota yo kumenya ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ariko kandi ukabona ko rutinya hanini ibijyanye no gutwita iki kibazo mukunze guhura nacyo mu Rwanda
nibyo koko imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibibazo bishamibare mu gihugu cy'u Rwanda igaragaza ko urubyiruko ko usanga hari ikibazo cy'inda zifunzwe mu rubyiruko ariyo nshaka kuvuga urubyiruko ndavuga mwaba abana bafite hagati y'imyaka 10 na 24 aho usanga mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize 2015 bari bafashe abajene bari hagati y'imyaka 15 na 24 byagaragara ko 70% bafite icyo kibazo inda mu rubyiruko ni ukuvuga ngo barabyaye bamaze kubyara ni ukuvuga ngo bafite abana bakurikirana cyangwa barasize 70% rero ni igipimo kiri hejuru kuko bigaragara ko niba 70% b'abana cyane cyane abakobwa bafite ikibazo cy'inda ni ukuvuga ngo hari porogaramu wenda ziba zigenda zigingira kubera ko umukobwa utwaye inda akiri munsi ya kigero yatarabiteganyije izindi gahunda arimo nka gahunda z'amashuri amashuri n'ibindi
reka noneho nk'uko iki kiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'Amerika twakire abakunzi bacu bashaka kubaza ibibazo Gilbert uranyumva
neza cyane
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mbere yuko kugira ngo mbabwire igitekerezo cyanjye nagira ngo mbanze mbasabe iyi radiyo yanyu ntabwo tukiyumva hano yigubaba igisenyi mu Rwanda kuri efemu ntabwo igikora igihe kinini tutabumva ubwo byaba byiza mwongeye mukayisubiza ku muntu tukajya tubumva kuri efemu kongera ku mirongo migufi
igihe kinini uvuga ubwo ni nk'igihe kingana iki
ni umwaka hafi n'igice
ni kinini cyane ahubwo mwarimu kwiye kujya muhita mutubwira ako kanya tukareba tugakora ibishoboka murakoze kubitumenyesha
yee mhm boy kibazo cyanjye rero ndasanga abo bantu koko leta igomba kubashyiriraho umwanya ufatika cyangwa se ibigo bishobora kuba byabaha amahugurwa ya buri munsi ikaba yari ku buryo bashobora kuboneza imbyaro kubera ko inshuro nyinshi hari uburyo abantu bajya kuboneza abantu igerayo hakaba abantu bafashe nabi mu gihe cyo kugira ngo babiteho bagakurikirana bamenye impamvu bafite aho ugasanga umuganga yabatereranye no kuboneza kubera uburakari wenda bakuye aho ngaho ku kigo nderabuzima bari bari bakagenda bakaba babiciye amazi ntibongere kubikora kuboneza urubyaro ugasanga biragoranye bitewe n'uko bati ngenda agenda ngasuzugurwa ngenda agenda ngatuka ariko haramutse hari ikigo kibitaho kibishinzwe kibagira inama kibitaho neza bari abantu bashobora gushyira gahunda za leta mu bikorwa mu buryo bworoshye kandi butagoranye ariko ahantu hari ikibazo inshuro nyinshi badafite umuntu nyawo ubakurikirana ku buryo niba bagize n'ikibazo bagira aho bakibaza kuba badafite uwo muntu nabyo babyo bishobora kugorana mu kuboneza imbyaro.
Gilbert, urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe. Ubwo muganga araza kutubwira icyo abitekerezaho, reka twakire na Liberi. Uranyumva
neza? Nyakubahwa umunyeshuri makuru.
Nyakubahwa, urakoze cyane kuri icyo cyubahiro, ariko ndi umuntu usanzwe.
Reka n'ukuri nduga ku ijambo, ndagomba nsabe umutumire abaza badusabire muri ministere y'ubuzima gahunda yo kuboneza urubyaro abamama benshi n'abigeme baridoga yuko bishika bakagira ibintu by'ibibyimba mu nda. Hari igihe usanga umuntu adafise uburyo bwo kugira ngo yivuze yibagishe biya bibyimba, ugasanga rero agiye aragira amakenga yo kuza kuboneza urubyaro kubera biba bivana n'uburyo bw'umuntu. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uko bohimiriza cyane muri ministeri y'ubuzima kugira ngo abana cyane cyane urwaru ababyeyi bahimirize urwaruka, kuko hari igihe usanga urwaruka rutwarwaye inda y'ishushu rugatwaye inda rutagifuza, bigaca bituma rero bibagora kwakira kuba abakenyezi hatari bwagere. Ni naho usanga hari abana bagenda baratabwa mu mihanda mu misarani bakabimbira cyangwa ku mayarara ibintu nka mwenyine. Urumva rero twagomba dusabe kabisa cyane cyane ministeri y'ubuzima ihimirize ishyiriho abaremesha kiyaga kugira ngo ababyeyi baze barahe indero burya bavuze mu kinyarwanda sinzi ko ari no mu kirundi ariko bimeze ngo indero iva haziko indero bayibahe kare kugira ngo bahimirize urujya rwaruka ngo babe gutwara inda rutifuje.
Havuga ngo ni igiti kigororwa kikiri gito.
Yego, ibigorwa ari gito byo babyiza cyane kuko ahandi hoho inda imyororokere yo bamyinshi cyane gusumba.
Urakoze Liberi, twizere ko abo muri ministeri y'ubuzima mu Burundi bumvise igitekerezo cyawe. Reka twakire na Diomed. Turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ego, icyo nanje nashaka gushikiriza nuko kuri ibyo bijyanye no gutwara inda z'ishushu, ubwa mbere nk'uko abandi bariko barabisaba, nuko ubwa mbere tubanza tukamenya amabwirizwa y'Imana. Je mpagarara ku mabwirizwa y'Imana kuko ibyo byose biba byavuye ku busambanyi. Tukamenya yuko gusambana ari icyaha gikomeye kandi gihanwa. Urumva bice bikurikirana n'izo z'ukorora inda, urumva yuko bica bikomera cyane rwose. Ni ukuvuga tugerageza guhimiriza haba mu mashure abigisha, haba no mu zindi nyigisho nyinshi mu mashengero, bakagerageza guhimiriza icyaha cy'ubusambanyi abantu bakaza baracirinda cyane rwose, kuko ibica bikurikira babikora bihishije. Mugabo ibikurikira bica bijya habona nuko nyene akenshi usanga ari abakobwa baciye bafatwa, mugabo abahungu cyangwa abagabo babikoranye nabo ntibafatwe. Nuko rero nta yindi nzira mbona jewe kugira ngo dushobore kurwanya ibyo by'inda y'ishushu. Murakoze,
ndagushimiye cyane Diomed kuri iki gitekerezo cyawe. Reka noneho twongere tuhe ijambo muganga Aniseti Nzabonimpa. Mwumvise abamaze kuvuga ibitekerezo byabo, sinzi aho mwifuza guhera. Hari nka Liberi waruvuze nk'ibyerekeranye n'ibibyimba byo mu nda, ndibwira ko bashora ko aba bagore babigira bashora ko batekereza ko biterwa n'imiti bafata yo kurenganiza imbyaro ariko uko nsanzwe mbizi abagore cyane cyane babirabura kazi bibyimba byo munda bakunze kubigira ubwo mushobora guhera aho ngaho mukamusobanurira
nibyo koko iki kibazo abantu benshi bakunda gukibaza bakavuga ngo wabona iriya miti ikoreshwa mu kuboneza urubyaro ishobora kutera indwara zimwe na zimwe harimo nka biriya bibyimba byo mu nda ndetse n'izindi abantu bakunda kuvuga ni za kanseri n'ibindi ariko nagira ngo mbare abantu impungenge ko ubushakashatsi bwakozwe hirya no hino ku isi haba mu bihugu byateye imbere nk'i Buraya ndetse no muri Amerika byagiye bigaragaza ko iyi miti yo kuboneza urubyaro ubundi ntakihindura imikorere y'umubiri w'umuntu umubiri w'umugore ndetse n'umubiri w'umukobwa kubera ko imisemburo irimo ari cyo kimwe n'imisemburo umukobwa cyangwa umugore asanzwe afite mu mubiri nk'abantu bize wenda amashuri bazi imisemburo yo kumara y'amazina abiri hari umwe bita estrogene undi bita progesterone imisemburo n'umugore asanzwe afite mu mubiri ikindi cya kabiri nabamara impungenge ni ukubabwira ko n'iminsi igira ndwara ibibyimba byo mu nda indwara za karande n'iminsi zariyongereye muri rusange atari ukuvuga ngo ni ku bagore cyangwa ngo ni ku bakoresha imiti yo kuboneza urubyaro ni ibintu bigenda bigenda uko abantu bagenda bajya mu iterambere ibyo twita mu ndimi z'amahanga ngo ni population transition ugasanga rero iyo transition de la population uko abantu bagenda bahindura imibereho ko abantu bagenda bajya mu iterambere hagenda izi ndwara ntazi indwara z'ibyaduka harimo cyane cyane izi ndwara zidaterwa na mikorobe hari izi ndwara zizana harimo za kanseri harimo ibibyimba byo mu nda n'abantu bakaba bagira ko bishobora kuba biterwa wenda n'irikoreshwa ry'iyi miti yo kuboneza urubyaro cyane ko abantu benshi basigaye bayikoresha ariko ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo indwara z'akarande zariyongereye mu baturage muri rusange atubona gukoresha imiti runaka cyangwa runaka aha ngaha nkajya nongera namushimire ku kantu yavuzeho ka kabiri avuga ko indero nziza yagombye gutangira hakiri kare kugira ngo ni icyo wenda na leta zo mwaka gace k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika y'Iburasirazuba bagenda baganiraho aho kuko usanga bagiye bashyira ahagaragara za politiki ishyira imbere kwigisha abantu bakiri bato kwigisha urubyiruko kwigisha bari abajene kugira ngo bagire amakuru hakiri kare bagire amakuru hakiri kare noneho bitegure uko bazitwara mu buzima bwo kubyara igihe bazabyaye ikindi navuga wenda impungenge cyangwa wenda ibibazo dufite hano mu bihugu byacu ni uko dufite abantu benshi wenda batagize amahirwe yo kujya mu ishuri burya ibyo kuvuga ngo kwirinda byifuzwe kwirinda sida ibintu nk'ibyo burya bigenda bigerwaho bigabanya wenda ingaruka zabyo uko abantu bagenda bajya mu ishuri bigabakanya aha ngaha numva rero koko wenda guverinoma zacu zigenda zishyiraho na gahunda zihamye zo gushyira abantu mu ishuri cyane cyane urubyiruko abana bato bakajya mu ishuri bose bakiga nkaba mpamya ko kandi ndashidikanya ko igihe abantu batuzaba dufite abaturage benshi bagiye mu ishuri nibura bakiga nk'ariya amashuri 12 ya mbere abantu bakageza nibura ikigo cya segonderi kuko ni ibibazo kuko bizagenda bigabanuka kuko akenshi bijyana n'imyumvire y'abantu cyangwa n'ukuntu babyutse bajyitiwe barabiganiriye nakomeza rero kuri ya kibazo cya Gilbert y'Urubavu Gilbert y'Urubavu watubwira hagati koko ni byiza ko ni byiza ko ziriya gahunda zidasanzwe kuko zishyirwamo imbaraga ku rubyiruko kuko bafite koko ibizazane hanajya rwose mumara impungenge wagira koko ngo nk'uko abibona nk'umuntu mukuru n'abareberera minisiteri navuze imbere minisiteri y'ubuzima minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga minisiteri yo guteza imbere uburenganzira ndetse n'imibereho myiza y'umuryango n'izindi minisiteri n'ubundi buyobozi muri rusange navuga ngo ni mu rwanda gusa ni hirya no hino mu mwaka yuzuyemo kuko usanga hari gahunda usanga ibihugu bigenda bishyira imbere niyo mpamvu ati koko mbere twatanga serivisi zikagera ku bantu bakuru neza ariko ntidushyireho umwihariko tugire serivisi z'urubyiruko nko mu rwanda tuzi urugero serivisi zatangiye kujya nubwo navuze ko zitagira ahantu hose ariko hari aho zatangiye reka muhe nk'urugero nk'ariya muri karere ka Rubavu hari igisenyi koko ni hali mbwa usanga huko hachajitu zara hajeze ujeze nga hali mbwenye umoji usanga hachajitu zara koko urubjiru kongo ukajano kukia chiko turubjiru kongi hali kukino kuchigo tinde la mbwuzi matira hachajitu eni habana waka wana hachajitu huko ugasangu niu hajeze na huko huko mtabia mshimisha kono kono huko 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 mpata kumijisha haugwa kukina babu haugwa se hili mbwuzi koko tu huko tumishile mbaraga kujire serivise mbwuzi kwa wawa ni serivise bokalite serivise zimoze kuko urubyiruko iyo ukoze mwakambu gato yakatagenze neza abenshi bageze bibagaruka bavuga ati ku rubyiruko no kwitonda kugira ngo tubaye serivisi nziza baze bishimye ko umuntu urubyiruko umuntu w'umujene iyo umudesovye nk'uko bavuga mu ndimi z'amahanga umudesovye gato ubwo ahita agenda no kuzagaruka bikaba yarangiye noneho umuntu akaba neza kuzaba byo bwose mu gihe mu mutaza
ubumukanze
kugira niba serivisi ziri kuza ariko no tunaye ibintu ukundu kwakiramo ko serivisi uko zinoze lokalite bya ku bantu kandi bakazishimira ariko noneho tukanavuga tuti kuko tugomba kwa n'ingero z'abana nuko uyu biyo media yabikoze kuko turi bukundu ishyira izo serivisi ariko dukoreshe na gahunda zisanzwe zihari zo kwitwara neza mu bakobwa mu bahungu ibindi busambanyi kuko ni n'icyaha kandi tubifite imana ko mu bihugu byacu usanga abaturage hafi 90% bemera imana nubyanditseda kuzasanga bemera imana tujyayo nonone no mu ndero nziza no kubaha imana irinda icyaha abantu bagiye mu myitwarire myiza kandi tubitangire ku bantu ku bana bakiri bato kugira ngo bakubane uwo muco.
Yereka noneho twakire na Habimana kuri telefone. Habimana uranyumva?
Neza.
Inyamirambo mwifashe neza?
Meze neza nta kibazo rwose.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ariko hakubiyemo n'ibitekerezo.
Turabikeneye.
Ni ikibazo kiri mu Rwanda cya mbere. Hari abantu bibeshya yuko abantu bari mu nzego zo hejuru. Bakibeshya yuko izo nama zigera ku rubyiruko cyane cyane n'uwo mu wo muganga yabivuze ngo mu midugudu bafitemo amakomite y'urubyiruko ariko nkatwe mu midugudu niyo turi mu nama ntabwo ndabona habaho inama y'urubyiruko kandi muzi kwifata k'urubyiruko mu kubaza ibibazo ugasanga hari ahantu urubyiruko rutisanga ese minisiteri y'ubuzima ntiyashyiraho abantu mu midugudu ahubwo bagenzura urwo rubyiruko ari rwo rwihariye bagirana ibikorwa byihariye nta bandi bantu kuze barimo ikindi hari ubwo abantu bajya kwigisha ugasanga bazanyemo ibintu bya religio by'iyobokamana ahantu tugeze urubyiruko rwo mu Rwanda ntabwo rwose ibintu by'imana tukibyumva twibereye mu bintu ahubwo biturarura bituganisha muri ibyo byaha wa mugani nangire kambyita ibyaha ntabwo tuba tubiye ko ari ibyaha ariko twibuka twabivuyemo ese ahubwo bakweruye no mu mashuri ahubwo bagashyiraho inyigisho zeruye noneho zigisha abana umuntu akazamuka z'ibyarimo kandi ntitwirengagize ko n'urubyiruko rutiza ariho bigaruka ahandi ahubwo bakagombye kudusanga mu midugudu bakatwigisha
yarabigarutseho mu kanya
kuri icyo ngicyo noneho hari ukwifata ariko tuzi ko no kwifata ari igihe byanga bashyizeho ibintu uburyo bwo mu midugudu ubu ngubu ngenda kubwiza ukuri njyewe nanjye ndi urubyiruko ariko simbura kukubwira
oya tubwizanye ukuri rwose
agakingirizo karahenze ikindi ntase ntibashyiraho abantu byibuze bakanadutanga mu midugudu mbese urubyiruko bakarugabi cyaba nk'icyangombwa n'ucitwe byibuze akakwibuka kwa muganga urasaba urajya kwipimisha nimba urubyiruko ntabwo ushobora kwisanzura ngo ubaze ikibazo nk'urubyiruko kuko barimo abantu bakuze kandi muzi ko urubyiruko natwe tugira isoni nyinshi cyane
birumvikana cyane cyane ko n'ibyo byose bikorerwa ahihishe nyine biteye isoni
ubwanjye numva bagashyize bakarebye mu midugudu kuko cyane cyane iyo bavuze urubyiruko abantu bakomeye urubyiruko bisangamo abana b'abantu bakomeye nanone ntabwo bibuka ko na rwa rubyiruko rukennye ari urubyiruko kandi akenshi ni rwo rugwa mu byago
ruri muri babandi batize
abantu batize ese ko nabize ntibabura kubigwamo nkanjye narize ngarukira mu wa gatanu ariko nakuze ndi metere
bivuga iki
nakuze nanjye izo ngeso nzizi ariko kuko naho nazizi
nta nama wari warabonye urumva hagombye gufatwa ingamba zikomeye zo gufasha urubyiruko ari urutize cyangwa se n'urukenye kugira ngo narwo rubashe kurwanya
mu Nyarwanda kuko nanjye ibyo namenye byose n'ubushakashatsi bwanjye. Ntekereza ko hariho n'urundi rubyiruko rumeze gutyo rero.
Yee, turagushimiye. Urakoze cyane Habimana. Noneho twakire na Eric. Uranyumva? Eric?
Yego ndabumva.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Gihe cya mbere i Burundi. Kumviriza uyu mwene wacu wo mu Rwanda. Gihe nibaza ikibazo, none mu Rwanda nibo baba bigisha ibintu nk'ibyo mu mashuri ayisumbuye, yaba mato mato cyangwa ayisumbuye? Kuko numvise ingene yavuze umenga nawo ahora abyigishwa nk'uko twe i Burundi babikora, tugasanga turafite amakomite atwigisha ibyo.
Mwebwe murabyiga mu mashuri?
Ego birashya rimwe rimwe tukabyiga nk'icyigwa cya biologi. Aragira aho batwigisha byose turi alezi.
Naho ni nko mu mwaka wa kangahe?
Yewe.
Aho babyigisha, aho babitangirira?
Mu icumi katiye modeli. Urumva tukabyiga tukabinonosora ku buryo ushobora kujya n'ahandi ukabyigisha. Muganda atangaye kumva mu Rwanda umenga ni ibintu bitangaje biteye isoni, kandi ari ibintu bishobora gufasha abajene urubyiruko nk'uko babivuga. Urumva ego bari bakwiye kweri kuraba ikintu bokora ku buryo cofasha abo bajene bo mu Rwanda nabone kugira batere imbere. Kuko twese tubirenga ko tubizi, ariko twagize ibakwe ryo kubimenya hakiri kare. Nicyo gituma kenshi na kenshi tutakunda kugwa mu ngorane zabyo, naho bishyika rimwe rimwe mugabo tubirenga ko tubizi barabitwigishije neza tutabimenya. Intererano
nziza. Urakoze cyane Eric. Twakire na Ndereyimana. Uranyumva?
Yego ndabumva neza.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Igitekerezo cyanjye icya mbere ni uko jyewe mu mwaka w'2014 waragiriye forumu mu Rwanda. Iyo nyigisho ariko nyine umwana yokwigenza, umujene yokwigenza kugira ngo ashobore kwiteza imbere, barayitwigishije ko cyane twari aho bita ibyumba n'aserukiye delegasiyo y'u Burundi. Hanyuma rero batwigisha yuko umujene yogerageza akarondera ukungene amenya umwuga yukora. Kuko twasanze yuko abajene baheza amashuri bari mu myaka hagati ya 18 gushyira kuri 25 baza baronka utuzi ubuzi buto buto mu mashyirahamwe. Nekamu ugasanga rero akahembwa inika n'ikije, ugasanga ntashoboye gutera imbere, ugasanga kenshi ahisemo ni kugaheba cyane ari nk'umukobwa, nawe ugasanga agombye kuca yihutira kwa patro kujya kubaka n'abapatro kandi n'abatanga imyaka. Rero icyo twosaba nka Leta y'u Rwanda icyo gihe yari yemeye yuko izokwigisha mu Rwanda kungene urwaruka rwogerageza rukirukarondera mu tuntu tugeregene tubonka mu mafaranga bakabigisha, hanyuma bakinjira no mu karere k'iyaga bigari kugira ngo bose bashobore gutera imbere, urwaruka rushobore gutera imbere. Hanyuma tubirumva mu Burundi tuyagira bukeye bukeye mugabo tusanga naho nyine kubera nk'umuyaga nkuba ari mukeye usanga tutagiye twa nyine umuntu iteza imbere. Nagewe ndaje uyo nkabo twahereje rimwe amashuri, abo twahereje amashuri rimwe muri 2010 ugasanga kuvuga kuva nk'icyo gihe ubu ntawe nk'akazi akora. Ugasanga asigaye arondera ubusanzwe umuntu azavuga ati nicoma nkamenya umwuga wundi nkareka ibyo nize mu ishuri.
None hari ikibazo ufitiye mu muganga?
Ndi kibazo ufitiye muganga nuko yofasha mu kugaruka bakabumvisha neza kungene bashaka kwiteza imbere batarabiye kubaka, kuko aba batunze bamaze kurunga ibintu kenshi nibandi bakunda gutanga akazi maze utanga amahera umujene ashobora kuguma amafaranga. Iyo twasaba muganga yuko yotwigishiriza abantu baba bamaze kurunga amafaranga iyo bariko batwigisha umwuga baduha agahembo natwe kaboneka kugira ngo turiye kuza baturasegerereza kandi dufite inguvu. Murakoze.
urakoze ariko ntabwo nza ahantu bihurire ne bijyanye ne kwigisha ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Ubwo reka tuhe muganga umwanya habanze hasubize cyangwa se agira icyo avuga ku byo bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bari bamaze kuvuga, barimo Habimana Eric na Ndereyimana. Muganga Anisette Nzabonimpa.
Murakoze uko ibibazo cyangwa inyunganizi baduhaye ni byiza cyane. Andahera kuri Habimana n'Inyamirambo uvuga ko inama urubyiruko hari aho batuye ntabwo ubona mu mijyi cyangwa ahantu ndemeranya nawe ko hari igihe usanga uko muri gahunda zikorerwa hariya haba abantu batuye usanga mu mijyi hari igihe abantu bagira imbaraga nkeya kubera ko baba bakora ako kazi bagasangiye n'akandi kazi bakora cyane cyane ko ibi bikorwa ubundi bikorwa ku bushake nta kigendo usanga aho ngaho banavuga ko usanga wenda nk'abajyanama b'ubuzima nko mu mujyi wa Kigali usanga badakora kimwe wenda nk'uko wagereranya abajyanama b'ubuzima bo mu bwoko bakorera mu cyaro kuko usanga uwo mujyi waba bakora ukazi kugira ngo umuze ko bafite n'indi mirimo irwaho umunsi. Ikindi ngo banavuga ko ku bijyanye ari nawe yavuze ati udukingirizo turahenze, agakingirizo karahenze, ati urubyiruko rwose ntibigera kuri serivisi neza, anagira ngo wenda ngire wenda na Habimana ko urubyiruko narwo bajye badufasha nka leta ishyiraho gahunda ko nk'ari i Nyamirambo begereye ibigo by'ibitsinatsiko kandi bikora neza hari kiriya cya kerasi k'i Nyamirambo ndetse niyo mpamvu kigatora kimusaga ikigo cy'ibitsinatsiko gikora neza gitanga za serivisi zose ariko hari igihe ushyiraho serivisi ugasanga abo wazishyiriyeho hari abaza bakazikoresha neza ariko bakaba n'abaseta ibirenge ukabona ntibari kuza kuzuhe za serivisi. Hano nkaba navuga nti koko nk'uko gushyiraho serivisi ni byiza ariko none no kumobiriza noneho abajene kugira ngo bose nk'uko bazitabire nava wenda ko ariho usanga wenda tutarawenda gushyiramo ingufu ijana ku ijana kuko ibingibi biragoye ntabwo bikorwa n'umuntu ntabwo minisiteri yabikora ngo bishobore ntabwo akarere konyine kabikora ngo kabishobore bisaba ngo abantu bose bafatanye abo bayobozi b'inzego z'ibanze ababyeyi abarimu mu mashuri ni abatuye ku mudugudu wose w'abaturanyi noneho n'urubyiruko muri rusange uwakoresheje serivisi akarangira n'abandi ndetse akabagira n'abandi inama yo kugira ngo bajye kureba serivisi gukora serivisi ni kimwe ariko no kuzikoresha bikaba ikindi.
Ariko niba ako gakingirizo gahenze ntabwo azajya kukagura adafite n'akazi
amubwire ko ikintu cyo gukora imbaraga ku buryo ndetse dufite n'abafatanyabikorwa dukorana bagera hariya hasi ntabwanguriya mu Rwanda bamuzi wakoraga yitwa Pisa yitwa Poeta Pete agira ngo bose bagira no hariya na hariya mu kibutike gito ahantu hose ku mwego w'ubwami bo bakageza n'igikingirizo no ku mavuro nawe bose n'abajyana muzi bakabafite kandi haba hari wenda kiri mu amoko hari turi dusanzwe dutangirwa ubuntu urakaba yakabona nta kibazo wakoresha hari n'utyo ndavuga ngo kuba umuntu ashobora kubona atanga igihe kigana cyangwa amafaranga 300 kubera ko wenda bari twadukingirizo nyine wenda duhenze imitwe ko hejuru ariko bakadushyira ku mafaranga 300 hariho navuga ko rero serivisi navuga ko leta y'u Rwanda igeza gushyiramo imbaraga ariko noneho kuba ikeneye serivisi cyangwa no ku bandi bakagombye gukangurira abantu gukoresha serivisi wenda akaraho wenda navuga ko bitaraba ariko icyo navuga ni uko na wenda nahomutse kuko tuba twiganiye gutyo cyangwa uko umuntu yumva ko hari wenda ingorane hano n'abari kutwumva bose bahawe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bari kutwumva nabo bagenda barafata ingamba kugira ngo turebe ko noneho twanoza serivisi turi gutanga turebe kuba uko zayigenda. Ikindi nagaruka kuri za nyigisho zo mu mashuri arizo na Eric yagarutseho avuga ati Burundi ho birakorwa cyane ariko inyigisho zo mu mashuri nagira ngo mvuge aho duhagaze mu Rwanda nuko minisiteri y'ubuzima na minisiteri y'ikoranabuhanga byakoranye na minisiteri y'uburezi noneho ku buryo kuri buri cyiciro cy'amashuri hari amakuru agiye yinjizwa muri gahunda yo kwigisha nk'uko ko abantu bigaye amasomo ya za biyoloji n'ubuzima bw'umuntu bakagira amasomo yinjira muri ubuzima bw'imyororokere ku buryo nyine izo mfashanyigisho zatangiye gukoreshwa ariko hakaba hari hati wenda imbogamizi imwe ni uko burya usanga koko amakuru ari mu mfashanyigisho ari ugasanga baba barimo bari gutanga amasomo wenda rimwe na rimwe nabo bo bataruguriye neza cyangwa no muri bya bindi wenda tuvuga anga navuga ni wenda Eric Munyeye nuko mvuga ko hari igihe usanga hari igice mu Kinyarwanda tuvuga ngo agahugu umuco kandi umuco aho usanga nk'amwe wenda abantu baba bumva nta kibazo kuko ibyo bituza byorokere kundi n'umwe yabyigisha neza n'abanyeshuri kandi nuko bakamukurikira aho ugasanga hari n'ahandi hantu nko mu karere runaka aho kubivuga usanga abantu babivuga banyihishe na mwarimu wenda akaba yatinya wenda gutanga iryo somo cyangwa yanabigisha akabyigisha wenda bimugoye ndetse ngo n'abantu wenda bamwumva ugasanga tujya kubwira ababyeyi ati umwarimu atsinze wenda ibishije by'isoni cyangwa ngo ibishitane noneho ugasanga nibyo navugaga ngo abahugu umuco kandi umuco hari aho usanga izo nyigisho ko zakirwa neza zikanihuta zigashyira mu mikoro ku buryo bworoshye akaba n'ahandi usanga ya myumvire yacu yo muri Afurika usanga abantu bagendera ibintu ngo wabibwira abana ntiwagira gute ugasanga aho kurya mu bikorwa bitinda ari naho bintu bibiri nawe wenda navuga ko bituma n'izi gahunda z'ubuzima zimyorokere ku rubyiruko wenda zitatera imbere ku rugero rumwe mu mpande zose
uwitwa
wenda katore wenda kwaka ka
mbere y'uko muhagera nagira ngo mbabwire uwitwa wiyise reka dukundane kuri Facebook yavuze ati ababyeyi nibo baba bafite izo nshingano ubwo no kuvuga inshingano zo kwigisha abana cyangwa se kubasobanurira ati cyangwa se bazashake abantu bajye babazana ku mashuri babahurize hamwe aterega no mu mashuri mu wa gatandatu ndumva isomo ry'imyororokere rihari ati naho ibyo bindi no gupfusha amafaranga ubusa bishyura abarimu n'amasare kuvuga nyine aho bigishiriza nako najya ngo nongereho ku byerekeranye n'ibyigishije amashuri
ngo twanagahuza amatari ya kandere Imana yari yavuze uko yasanze bumba bimeze koko navuga ko mu karere ke hari icyumba mu gihe cy'icumbi bagize Imana yuko bafatanyije n'abafatanyabikorwa bagiye akenshi bafite imbaraga muri za gahunda zose za bimwe rukuru bafite abafatanyabikorwa batandukanye hari Imbuto Foundation Rwanda ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane ushyira mu mbaraga za gahunda zose za bimwe rukuru
wa muyaga wagarutsemo muri telefone yanyu muganga
noneho ugasanga hari aho gahunda zirimo ko ari abafatanyabikorwa ko banafite imbaraga ariko ugasanga n'ahandi wenda n'abayobozi b'inzego z'ibanze wenda ugasanga n'abafatanyabikorwa ariko nkaba navuga ngo kuko reka dukundane yabivuze kuri Facebook uruhare rw'ababyeyi kuriya ni bwo bw'ingenzi kuko burya umwana mugari mu Kinyarwanda ngo umwana ngo atamwiterura burya umuntu umubyeyi wabyaye umwana burya ni ufite uruhare wo kwerekana ko yagombye kugira intambwe amuvana akamugeza ku yindi cyane cyane mu bijyanye n'aya makuru y'ubuzima bw'imyororokere aho usanga kuyaganira wenda muri rusange bateye ipfunwe cyangwa isoni ariko umubyeyi akajya ashaka ukuntu yatangira kuyaganiriza abana bakiri bato kugira ngo batangire bamenye amakuru ku mibiri yabo ihinduka n'ukuntu bakwirinda ikibazo runaka kugira ngo ejo batazahura n'ingorane kuko buri kintu umwana abwiye n'umubyeyi umwana agifataho ko isomo rikomeye cyane ariko ati byowe n'undi hari n'igihe wenda avuga ati wenda reka wenda tuyambambesha ariko umubyeyi niwe mwarimu wa mbere noneho yabwirizwa ko bakangurira ko nabo badufasha kugira ngo bajye baganira n'abana bakiri bato
nibyo koko umubyeyi niwe mwarimu wa mbere ariko nanone ababyeyi hari igihe nk'uko twabivugaga mu muco w'ikinyarwanda cyangwa w'ikirundi hari ibintu umuntu atavuga ku buryo bworoshye cyane cyane uri muganira n'umwana muvuga kuri ibyo byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere nyine ababyeyi bo murabategura mubafasha ku buryo bashobora kuvugana n'abana kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi ntabwo buri wese koko afite ubwo bumenyi
angana avuga ko gutegura ababyeyi hari gahunda ziriho zihariye z'ababyeyi koko anavuga nk'igitita umugore w'ababyeyi uteguye ku gihugu nibura bagombezwa niba ngo ari mu cyumweru bakaganira ku bijyanye n'ibibazo biri mu midugudu cyane cyane by'imibereho by'ubuzima hariho n'ubuzima bw'imyororokere angana tukavuga ati umugore w'ababyeyi dusaba nk'umujyanama w'ubuzima ko aba yarahuguwe cyane cyane kuri ziriya gahunda ko nawe aba ahari kugira ngo adufashe guha ababyeyi amakuru ku buzima bw'imyororokere noneho ndetse rimwe na rimwe uko mujyana mu buzima tuba twamuhaye n'imfashanyigisho akaba yatefata n'imfashanyigisho zimwe akazya ababyeyi kugira ngo bajye baziheraho ko kubaganira n'abana mu rugo ariko navuga ko koko hari igihe usanga zigahunda wenda koko hari aho zikora neza ugasaba ko ibintu bikotera mu bikorwa ugasanga naho wenda usanga zitumbagira nkuko Habimana yavuga ati ngo mu mujyi nka Kigali usanga wenda izo nama ntaziboneka ku midugudu iyo ko ndabyemera hari igihe usanga hari uturere koko dutera imbere cyane ugashyizwa gahunda mu bikorwa ugasanga ko no mu mibare ugasanga ko n'inda z'urubyiruko rubyiruko zaragabanutse ari ugasanga ko ari wenda n'uturere usanga wenda na poroduketi ibirenge batari na twenda tuba twugarijwe na biriya bibazo uko bikomeye.
Reka twibutse abatwumva ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Abakomeje kutubwira ko mutatwumva kandi ni kutwihanganira, ariko mujye mutumenyesha uko hakiri kare mukimara kubona ko ikibazo kihari, natwe turebe uko twabigenza, ko twabigeza ku babishinzwe. Ikiganiro turimo ni muri Isanga, ikiganiro kivuga ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Umutumirwa wacu ni muganga Anisette Nzabonimpa, ni impuguke mu buzima bw'imyororokere muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Dusubire kuri telefone. Elise, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Ubundi ikibazo mfise ni ikibazo cyerekeranye n'icyo ku ishuri. Urumva hatwa abanyeshuri ku bintu by'abarimu nibo babyeyi nyine ba mbere dufise, barashobora kuza kutwigisha bamwe bakadufata nk'uko umwenge duturi n'abanyeshuri mu kutubaza bakatubaza nabo bakatubwira ati twega yacu twaramaze ntakomeye twe twobigisha tubabagiye kibatigishe neza nk'uko nabo bize bakatubwira ati n'akazi twarimo kwicara nabakurikirana mushaka mureke kazi mato rwacu twahegeze nko bazi ikibazo urashaka kubaza nashaka tuvuge inyinshi nziza y'uko natwe bo twigisha neza nk'uko nabo bize bahetuze abantu ntabagodagwa ngo rwabo bo baramaze natwe kandi dukeneye ubumenyi nk'uko nabo bize neza nange twige neza ikibazo nayo gice cyarishe.
Elise, icyo kibazo kiri mu nyigisho zose cyangwa ni ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere? Ni ibyo babigisha bababwira ngo natwe ngo mwirwaneho ni ibiki? Ni mu nyigisho zose abarimu iyo mubabajije?
Ni mu nyigisho nyine nk'iy'abarimu tubabajije ati none twe natwe byatumenye ibye nk'uko namwe mwabumenye kuko urumva twe turimo turiga ubu usanga tutarimo turiga nk'uko bo bize ugasanga twebwe twiga mu buzima bugoye twabwira ati reba twigishe nk'uko nabo bize havuga ati ibyo ngo ntibitureba ati mushaka murakwicara mushaka mureke kuko ntibashaka kutwigisha nk'uko nabo bize avuga ngo twebwe iwacu ngo twaramaze ngo namwe ngo nakazi kanyu twashaka natwe byatureba nyine twamenye ibye nk'uko bakatwigisha neza nkareka kugira tubyagagura.
Ahangaho ndumva ushaka kuvuga ko ari ikibazo kirebana n'uburezi muri rusange mu myigishirize. Ubwo keretse turi kumwe n'ushinzwe amasomo ushinzwe uburezi mu Burundi kugira ngo tumugezeho ibibazo mufite, ndagushimiye cyane rero Elise kuri iki gitekerezo cyawe, uretse ko tutashobora kukubonera igisubizo muri aka kanya. Nagira ngo mpe ijambo rya nyuma muganga Anisette Nzabonimpa, umutumirwa wacu muri kiganiro, hanyuma agire inama atanga mu gusoza ikiganiro. Dore turimo turagenda tugera ku mwanzuro. Muganga Nzabonimpa, ni inama kimwaha urubyiruko muri aka kanya?
Nagira ngo wenda mfate mu cyiciro bibiri. Cyambe ni ukubwira urubyiruko koko rwugarijwe kandi rugomba gufata koko iya mbere kugira ngo narwo rurebe ko rwakwirinda biriya bibazo bijyanye na virusi itera sida, bijyanye n'inda ziteguwe ndetse bijyanye na ziriya ndwara zindi zagiyeaa. Aha ngaha rero nkaba navuga ko urubyiruko rugomba rwose gukangurira igihe kugira imbaraga mu gushakisha amakuru ku ishuri bige neza amakuru bazayabona uko bagenda bazamuka mu myaka. Ariko none hari n'izindi mbaraga bafite kw'iki gihe, anavuga imbaraga bafite kw'igihe ni uko bo niba bafite radiyo babona amakuru kuri radiyo no kuri televiziyo ndetse no kuri interineti kera by'abagabo. Ahangaha akaba ariho wenda ndetse wenda ntemeranywa gato na Elise kuko abarimu abize kera navuga ko babonye amakuru make kw'ibintu by'abagabo. Nanjye nzi ko hari ibintu byinshi nk'umuntu mukuru njye nigira kuri radiyo na nyubako ya radiyo, nibona kuba radiyo nkumva bavuze nk'ikintu ngakimenya ndetse no kuri interineti. rero ngaba numva yuko leta zigomba kugenda zishyiraho gahunda zituma abantu babona amakuru uburyo bwimbitse abantu bayakoreshaho kubona uburyo kagira inama nabwo yakabiri urubyiruko kugira ngo niyo bafite bari kureba kuri interineti ku bindi bajye niba banandikamo ati wenda ubuzima bw'imyororoke barebe wenda amakuru wenda minisiteri y'ubuzima ya minisiteri y'urubyiruko n'ibyo gukina wenda na WhatsApp cyangwa
ndabashimiye cyane muganga n'ese tuzabona impakuru y'ikiganiro murakoze cyane namwe mwese abadutuza amatwi mugire ibihe byiza.